Zabuli ey'ensanvu. Oyanguwe, ayi Katonda okundokola. Oyanguwe okunnyamba, ayi Mukama. Bakwatibwe ensonyi baswale, abanoonya emmeeme yange. Bazzibwe ennyuma bajeezebwe, abasanyukira okufiirwa kwange. Bazzibwe ennyuma olw'ensonyi zaabwe, aboogera nti, nyeenya, nyeenya. Bonna abakunoonya bakusanyukirenga, bajaguzenga, n'abo abaagala obulokozi bwo boogerenga bulijjo nti, Katonda agulumizibwenga. Naye nze ndi mwavu, sirina kintu, oyanguwa okujja gye ndi, ayi Katonda. Gw'oli mubeezi wange era omulokozi wange, ayi Mukama, tolwawo.